nyuma ume overload. Umetosha gari ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home sitaziongea mihujione manze no longer. Siki with ukiyango kia loto usinende kutangaza. It's not a siki with nimeshindwa kunyamaza. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. Unachonipa sahihi pia unipeleta. Usije ukaniweka. Wacha nionje sahihi, wacha nionje tena. Hizi ni dawa za kulevya. Wakuzi amepata master. Nobody put it down like you, yeah, yeah. Yes, kubagwa kitanda. The way you put it down. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burn is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. Fanya, mm-hmm. I like it. Kwanza unapo, mm-hmm. I like it. Unaniwezanga. I like it. Nimeonjeshwa, mm-hmm. I like it. Imenifanya, mm-hmm. I like it. Kwanza unapo, mm-hmm. I like it. Unaniwezanga.